वाली साइड फिर देखिया एक कमेंट वाली साइड फिर wa kurudisha hata mkono wangeshika madha walimshuka mche kimegana choma kinyo manze huko nikana nilikuebisha sunajua nuru wajepatana na giza niko safari kutoka Misri hata Musa kufika kana nusilie madha ulisikia nina maturi wananitishia kunitoa uhai ya wenyewe nitawazika hata kabla mti nivalishe suti sendu fisi nye game shale ishara nimepiga na vita mababu walishindo api wesifu wa mungu wajuku watekulo kiwa huru sasa ni weu hai au siko au sivyo yeah. I did it for all, I did it for all, I did it for you all. Oh yeah, 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 oh yeah.
Oh,